Hezekiah 14 verse 1. Kwafika kimi amadoda amalunga kwaIsrayeli ahlala phambi kwami. Verse 2. Izwi likaJehova lafika kimi lathi. Verse 3. Ndodana yomuntu, lawa amadoda angenisile izithombe zawo ezinhlizweni zawo, abeka isikhubekiso sokona kwawo phambi kobuso bawo. Impela ngiyakubuzwa yiwo na. Verse 4. Qha, ngalokho khuluma kuwona uthi kuwo, isho kanje inkosi uJehova ithi, ilona lo muntu wakwa-Israyeli ongenisa izithombe zakhe enhlizweni yakhe, abeke isikhubekiso sokona kwakhe phambi kobuso bakhe eze kumprofethi. Mina Jehova ngiyakumphendula ngobuningi bezithombe zakhe. Verse 5. Ukuze ngibambe indlu yakwa-Israyeli ngenhliziyo yabo ngokuba bonke bazahlwanisile nami ngezithombe zabo. Verse 6. Ngalokho yisho kuyo indlu yakwa-Israyeli uthi, isho kanje inkosi uJehova ithi, phendukani nibuye ezithombeni zenu nifulathele zonke izinengiso zenu. Verse 7. Ngokuba ilona lo muntu wendlu ka-Israyeli nomfokazi ogogobele kwa-Israyeli ozahlwanisa nami, angenise izithombe zakhe enhlizweni yakhe, abeke isikhubekiso sokona kwakhe phambi kobuso bakhe eze kumprofethi ukuba azibuzele kimi, mina Jehova ngiyakumphendula ngokwami. Verse 8. Ngibhekise ubuso bambumelane nalowo muntu, ngimbeke abe isibonakaliso nesaga, ngimnqume asuke phakathi kwabantu bami, nazi ukuthi nginguJehova. Verse 9. Uma umprofethi eyengwa akhulume izwi, mina Jehova ngimyengile lo mprofethi, ngiyakwelulela isandla sami phezu kwakhe, ngimchithe phakathi kwabantu bami u-Israyeli. Verse 10. Bayakuthwala ukona kwabo, ukona kobuzayo kube njengokona komprofethi. Verse 11. Ukuze indlu yakwa-Israyeli ingabe isaduka kimi, ingabe isazingcolisa ngeziphambeko zayo zonke, kepha ibe ngabantu bami, mina ngibe uNkulunkulu wabo, isho inkosi uJehova. Verse 12. Izwi likaJehova lafika kimi lathi. Verse 13. Ndodana yomuntu, lapho izwe lona kimi ngokwenza isiphambeko, ngelulele isandla sami phezu kwalo, ngaphule uzime lwalo lwesinkwa, ngithume indlala kulo, nginqume kulo abantu nezilwane. Verse 14. Noma bekhona phakathi kwalo lawo madoda amathathu, oNowa noDanieli noJobe, wona iyakophula imphefumulo yawo kuphela ngokulunga kwawo, isho inkosi uJehova. Verse 15. Uma ngidabulisa izilwane ezimbi ezweni, ziliphange libe incithakalo, ukuze ngadluli muntu ngenxa yezilwane. Verse 16. Noma ebekhona lawo madoda amathathu phakathi kwalo, kuphila kwami, isho inkosi uJehova, ayengayikophula amadodana noma amadodakazi ophule wona odwa, izwe libe incithakalo. Verse 17. Nokuba bengiyakwehlisela inkemba phezu kwalelozwe ngithi, inkemba mayidabule ezweni ukuze nginqume kulo abantu nezilwane. Verse 18. Noma ebekhona lawo madoda amathathu phakathi kwalo, kuphila kwami, isho inkosi uJehova, ayingayikophula amadodana noma amadodakazi ophule wona wodwa. Verse 19. Nokuba bengiyakuthuma isifo kulelozwe, ngithela ukufutheka kwami phezu kwalo ngegazi ukuba nginqume kulo abantu nezilwane. Verse 20. Noma bebekhona oNowa noDanieli noJobe phakathi kwalo, kuphila kwami, isho inkosi uJehova, bebengayikophula amadodana noma amadodakazi bophule imphefumulo yabo kuphela ngokulunga kwabo. Verse 21. Ngokuba isho kanje inkosi uJehova ithi, kakhulu kangakanani lapho ngithuma eJerusalema izahlulelo zami ezine ezimbi, inkemba, nendlala, nezilwane ezisabekayo, nesifo kuba nginqume kulo abantu nezilwane na. Verse 22.
Kepha bheka kuyakushiywa kulo ababalekileyo abayakukhishwa. Amadodana amadodakazi bheka ayakuphumela kini, nibone indlela yawo nemisebenzi yawo, niduduze ukuba engehlisele khona phezu kweJerusalema. Yebo, ngakho konke engehlisele khona phezu kwalo.
Verse 23. Ayakuniduduza lapho nibona indlela yawo nemisebenzi yawo, nazi ukuthi angenzanga ngaphandle kwesizathu konke engikwenzileyo phakathi kwalo, isho iNkosi uJehova.